International.
Direct one no more.
DJ Derek Effects. Fino Final. Mr. Flavor Teller. What you gonna do?
Oburu godi no wonwa na nsogbu. Oburu godi no kota karianu. Oburu godi no wasaba monu. Eme no mani deme bofuma. What if to say I no fi pay the bills? Will you be down for me, baby? You go there by my side. One more. Tell me. You go there by my side.
Okwifeji mụ na gị jisi anya ike. Ka ọbọkọ wa mị mebele m ntị ike. Nwa ogbe ga-abịa kwụnyelu m n'ụlọ ikpe. Ụmụwa tụrapụ m nga ejighị mele ibe. Ị ga-ebu m ọbụ na menwere stamina. Ị ga-eso ma mesoro ndị timba ankaliba. Chee ihe ọna stamina, eke na nka bụ anima. Afia bụ na ịchalụ gwa m ngere ezi gị kapịta. Bodo plis, a na-esonye n'ebe akwa foto a resi ya chiiz. Ọ bụlụ ụbọkọ ịchalụ gwa m ngee gị kiiz. And ekwulu m na azụ ma moralụ go increase. Ọ bụrụ si na asị m bless you anytime I sneeze. Ị na-etinye mụ n'ekpele anytime you on your knees. Fakwa gị na ndị rongo baby will you disagree? Ị ga-eme m onye isi ndị nlasị ntinye isi na bridge. And ọ ma anọda otu ọ mụchie na me you go believe.
Oburu godi no wonwa na nsogbu. Oburu godi no kota karianu. Oburu godi no wasaba monu. Eme no mani deme bofuma. What if to say I no fi pay the bills? Will you be down for me, baby? One more, tell me. You got there by my side. One more.
Only song is not playing up on the dance. We done.
If to say where they can't change you from my side, oh. I hope say you no go walaga.
You no go walaga.
If to say me no con ghetto, or see we can no. I hope say you no go megaria.
No go megaria.
You no go ja. I put my time on my whole life. I put my hustle on my whole time. All for you, all my baby. Just because I say I love you. Oburu godi na nu oba danu. Oburu godi nu wa mu ma mu nu. One more, baby.
What
you
to say, I
know
if you pay the
bill. Yeah, you go there, baby. You
don't
know.
One more.
One more.
International.
Me and the sing so tell
me baby.
DJ Derek Effects. Mr. Don't be on this one. Blackboard.
Swaps. Swaps.